Do you know? kabisa. Umekatia kitungu, utapata mdudu asiye na mguu, eh? Tupeleke, tupeleke sasa, eh?
Nataka urafiki na Simba jamani, si ataliwa eh?